tuweke vitu itakuwa wow.
Askaji ya safika hawakoni wanakonda,
kila kitu nsalipa, kombe, nyama, chumba, yeah.
Sio kama natamba, sio kama natamba, sio kama na
hapa kwenye mata, natamani kupa, nije nikubambe baby. Sio kama nadanga, sio kama nadanga, sio kama nadanga.
Sio kama na tamba, sio kama na a-